zwap.com.
You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Taku chita iwe, bola nisatiwe. Kunditenga upusa, bola nisatiwe. Utaku ndinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
As long as I don't know. Zindi wasa chema bota na woma. Message kuma delete sweet talk. Tika kala pako. Tika kumano zindi pata ya bondi. Maziwa meneti mapangila sienta ineo no. My flowers are winner, kukasi ya nso kwa winner. Uzisangalala, ziswe kukuze za winner. Chikondi chiende, atitandi zile winner. Kundikulila gift, ndindalama za winner. Bola osa ndipata zima STD. Igazala kwa ndizaku, iga ku D&D. Okululuga sine, umina G.O.D. My regret is zango tele ma OMG. I'm not toxic, but what I don't know do not exist. Kuma igazala kwewe, uzasanduga X. Ena alowe nawe, usandipata stress. Utaguma sewela, bola usamale. Peace. You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Taku chita iwe, bola nisatiwe. Kunditenga upusa, bola nisatiwe. Utaku ndinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila.
As long as I don't know, long as I don't know. Cause what I don't know do not exist. Koma ndiga zanziwe weo zasa nduga ex. Ena aloe na weo sandi batzi stress. Utagu masewe na bula usamale peace babe. Cause what I don't know do not exist. Koma ndiga zanziwe weo zasa nduga ex. Ena aloe na weo sandi batzi stress. You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Taku chita iwe, bola nisatiwe. Kunditenga upusa, bola nisatiwe. Utaku ndinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango tipwa ineo neza taa.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taa.
Koma ndiga zango kuila.
Long as I don't know, long as I don't know.
ZWAP.com.